siti ya gari. Mapenzi haya na mwenyewe, wewe ukishuka bandari, mwenzako anapata kawe. Squeeze mapenzi ya tari, yatakuja ya kuwe. Kama hauna salali, wala usijisumbue wewe. Aya, mana unajikuta unayempenda na haki anapendana naye, na uyo waki anawaki anaendana naye. Te unakuta mapenzi ya nitoka nikae, yani mawela ni uwa mae. Wani kuwacha na shingapi, wachana bei gani? Wani kuwacha na shingapi, wachana bei gani? Wani kuwacha na shingapi wewe, kuwachwa bei gani? Wani kuwacha na shingapi wewe, kuwachwa bei gani? Ujinga wa mapenzi kuna galamia alafu anakula mande. Yani unamwaga vichenji, unajisumbua alafu wala upendwi. Unajikuta unajisumbua wewe, yani unaongoa najua wewe. Mkigombana kidogo, meseji kibao kwa exi wake. Mala kutete una kichogo, ibu kumbili so shida zake. Yani kitanda ni kama gogo, yani weki juso so type yake. Wani kuwachana shingapi, wachana begani? Wani kuwachana shingapi, wachana begani? Wani kuwachana shingapi wewe, kuwachwa begani? Wani kuwacha na shingapi wewe? Yeye mbaba, yeye mbaba. I'm London boy, it's D-West, Jimmy. I wear beat at the bows. Selling me a demand in London, man the bow. By the will of Maz, sell it yo. I wear manager boy. Mie bossy Max, wapi wanangu kempuzola. Bossy msuba, awe manager doze doze doze. Mizura kacha, killer. Wani kuwacha na shingapi?